Anton in the track.
Akube mnandi sijabule kube lithi Ana ngekhombo ngiyakhathaza nawe yazi Abanomona ngizobadlisa ngamaphepha Thandi ngathandu kapati uyamarusa Uyamarusa isuku yi-ghost Ethusa ma-ghost Bengihleli nekhopheni futhi cishe ngamphost Enkadeni amarazi ngoba cishe beyingozi Kade ngikusha namasotsha kodwa wawundlela umoya Ngiyakubona ushintsha ikhalama ungibona ngidla ikhona Kodwa fede ngiyakufatela ngoba idlozi livumele Khulule kugcwele ibhavu ungazophilela emoyeni Qalile ngingenalo
Dala bakhala khala 35 ngiwadlala ngamakhala khala ikokaina lapho idliwa ngamakhala khala shifta lapho mfana kithi kuzomoshakala ngiyabona bayanyaza abazi ukuthi abantu bamba phetha amahara fudala baphula amakhanda phula amakhanda phula amakhanda mangakhipha amafile uzobona dala ngijola namakhanda billionaire boys club That's a dream, lean and mean, back on the scene, looking 18 I asked God, why you taking me through troubled waters? He replied, cause your enemies can't swim Kalingi
nena lucha mapogo tavuza Ungaboni vele bengheta mapogo tatuma Aungzule nguge ngsuti Abuti bula uti Apa makamera ngshute Hey, ngshute Kalingi nena lucha mapogo tavuza Ungaboni vele bengheta mapogo tatuma Aungzule nguge ngsuti Abuti bula uti Apa makamera ngshute Hey, ngshute Vele bengheta mapogo tatuma Aungzule nguge ngsuti Abuti bula buti Apa makamera ngshute Hey, ngshute